Na na na. Malu.
Hey, your Tron.
Central zone is the zoo, baby. Sana sing song feel una nitani kama ringtone my baby to enjoy dunia mapito tufanye challenge kwenye TikTok. Yapo ananoga ukiongeza pesa, mwagilia moyo ukipalilia pesa. Mana maisha kila siku yanahitaji pesa. Wezi sema unampenda ukimfubaza na kumtesa. Minavyojua wanawake wanavuma, ukiona nazingua kuna watu uko nyuma. Mengi wanaume tunafanya, wanawake wanauchuna. Wanawake wakifanya si wanaume na tuuma. Kaukijua marafiki wanaweza teki chef chef. Ukawa wambiliki ukaminia ma BFF. Iko siku bwanako atabiwa na BFF. Wenzako watapiga mecha tofungie TFF. Na lego mapenza menoga sasa na sing song. Filo na nitani kama ringtone. My baby to enjoy dunia mapito. Tufanye challenge kwenye TikTok. Tambua, mapenzi sio visa. Chapili tambua, mapenzi sio vita. Mwanaume awe mara viswaswali wakitikisa. Mwanamke azitupe simu za madonzi kicha. Napenda baby wangu anakimbiza mbio. Uko Instagram, wasukutwa milio. Bebe na nywele fupi na sura, sakiuliza kija mbio. Kishepu kidogo dogo amekitanda na mtandio. Omba Mungu mapenzi ujangamua ujaangaza. Weza kukuta mkewa na mademu na wakaza. Sumbuka sumbuka sana mbia sikio sikia. Wanake ni wengi sana kwenye dunia. Na mtafuta moja ntae mpenda kumwimbia. Na kumwambia na break it down baby. Love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you.